on Tiki.
Masheri, nafunguli mote manyaka okota nanga. Na zawa yo zawanga, nakupenda sana. Nalingio linganga,
yaya nangai tolingana.
Nalingio linganga,
mbali nangai tolingana.
Nakupenda uminipendi,
ine wangai tolingana.
Nakupenda nipende sisi kwa sisi tupendane. Yeah, nakupenda nipende mimi na wewe tupendane. Moyo wangu, upenzi wangu, masherio. Njoo ingie, njoo ingie, moyo njoo ingie. Karibu, karibu ingia moyo masherio.
Nunda kwe abalala nendeka Abali bani sibako na bagoba yewe wawangula Na bale tanga baluma, na bale nga batalaba Are you fair for me, wanna come here Iwani mori yuju mi ateti mi atese mi iwani kama Wanu waka,
hey,
hey. Wanu milo,
hey,
hey. Wanu waka
Come on, I want to play for some guitar. Come on, come on, play for some guitar. Listen,
la 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 la, yeah la la, yeah la 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 la. There ain't no better. Joy in the air, joy in the air. Oh, you're the joy in the air. Karibu, karibu, bingi, amoyo, masheri.
You wanna call me young? You wanna call me young?